kupinga, wanataka kututenganisha. Bila baby na kusisi wasikize, au hao niyo wale walagize. Wanataka kuvuruga penzi letu, ila anina kutibua petatu. Ya mama magnetic, you are a mentor. When we attract each other, we gonna settle. Come, come baby girl, twende zetu Dar es Salaam. Tukamwone Dari na mami, tuambie tunapenda. Which one do you wanna ride? Na Ferrari, ukipenda tukopeshe Bugari, wenye wivu wapate kupagawa.
Kama sina chapa, kweli mtoto kifaa, na mie mnanifaa. Basi yo mama, nakuita mama sita, macho kama unaniita. Nikiwa nawe moyoni nafarijika, na hata nikiwa mbali ukiniita nitaitika. Yo, wacha wapige majongo, mimi namshukuru Mungu, maana jinsi anavyocheka tazani yeye ni mzongo.
Nataka mimi na wewe, iwe na wewe.
Toka nyari paka wazai wata kare chalo nari benzi na muli kumoto mta acha mwangoto ama baby wapekoto mtu weni ya kiboko. Yeah, he's Mr. Triple alongside Rice Jr. This is how we do it.